Exclusive from hotvibes.cr.
Come closer, come put it on me, yeah. Twerk it tap down, baby, elo wakutambe. Gani ya muklap, ucha soko nisabaya. Wakaiche wa fecha, watayila kuwaya. Paliche fema, niliko tight. Niliche mumamba na ene monga ntine kite. Round after round, ana pongola kalova. Ingene samo sonse sena fola. Mbuyo che kulu monga pola. Ukadi samo fjoli sako fjola.
Tali kwa tembo koshi. Tali kwa tembo koshi. Shigelo tapane bambo koshi. Chikata one step, two step, chiwa punzi sama bad manners. Chiwa punzi sama bad manners. Chili one step, two step, chiwa punzi sama.
Chiwa punzi sama tunkunjaka. Chiwa punzi sama fwete.
Chiwa punzi sama.
Chili addicted kuvilimba. Fula madansi, bomba.
Change na mklabu no bloke sapaya. Mova na virimba kuliche vinjema nkwala. Vikari kuchiti kaya enda malaiti. Chiri na katempa monga oko pa maleji. Ne nilipasaiti nifuno kwa tamo tachi. Chini ya I don't care maringa pariko kangwe. Mufumo sidi sana mpaka pungwe. No chichere rela kuseni mpaka na ode. Chifina tupai sisi notifa mabela. Midu finger kuwa gai wa chikwela. Nambo mfela tumaluma wakamba tisichi mfela. Makolo walitekanya ni chani uzafela yo.
Tali kwa tembo koshi. Tali kwa tembo koshi. Shigelo tapane bambo koshi. Chikata one step, two step, chiwa punzi sama bad manners. Chiwa punzi sama bad manners. Chili one step, two step, chiwa punzi sama.
Chiwa punzi sama tunkunjaka. Chiwa punzi sama fwete.
Chiwa punzi sama.
Chili addicted kufirimba. Fula madansi, bomba.
Chacha poka dansi, kogona pansi. Ukukulira na tioka ya jayikashi. Ineva Nikola na mbovula shati. Hello wa Rwanda no kunotifuna wosunga ponga. Muri benda lama isipeta muyambo piapo. Pisto, ukani zapo pwanji pari ichi. Chuone kaniti siyo noka engine. Chifani kase Ichitinga fomo sidi zila na pasiti. Maka makanga tina mwamo kapawa. Mwana aperuke isendise wakumawa. Sininga embekeze yo time kufika. Ineva Nikola ningola ngana pafika.
Tali kwa tembo koshi. Tali kwa tembo koshi. Tapane bambo koshi. Chikata one step, two step, chiwa punzi sama bad manners. Chiwa punzi sama bad manners. Chili one step, two step, chiwa punzi sama.
Chiwa punzi sama tunkunjaka. Chiwa punzi sama fwete.
Chiwa punzi sama.
Chili addicted kufirimba. Fula madansi, bomba.
Seven riders in the building. Mr. J, I Media Bro, OTS, Savannah Rand Media, M Studios, Sagaj,
One Touch,
Sky J, Dam Diesel.
Exclusive from hotvibes.cr.
Face the real on the beat.
Yeah, I love this Mr. Real beat.